Legs start on the beat.
Mwenzio sina raha ya mapenzi naona unachelewa. Mbona unachelewa, mbona unachelewa? Ile tabasamu ulo nipa naisi nangekewa. Mie nangekewa, limebarikiwa. Say your mind, please take your time. Mwenzio mapenzi yasha ni umiza, take your time. Please take your time. Mwenzio mapenzi yasha ni umbisa. Take your time. Tell him that I love you, girl. Tell him that I love you, girl. Tell him that I love you, hey. Tell him that I love you, girl. Nenda kaombi ukweli wa moyo unavyo kupenda. Ni wewe tu umefanya minisi kupendwa. Nime fall in love like a girl, nime fall in love like. Menipa furaha kuwa nawe nasikia raha. Say you mind, please take your time. Mwenzio mapenzi yasha ni umiza, take your time. Take your mind, just take your time. Was it your mapenzi ya shani umiza? Take your time, girl. That I love you. Tell them, tell them. Tell them that I love you, yeah. Tell them, tell them that I love you. Hey, tell them that I love you. Tell them that I love you, yeah.